Natamani wendondo story isho singizini ama nigeuke mutoto ikuwe Meru kiwanami. Oh oh Mary, nikuchunge kama mboni. Oh oh Mary, agini tena sikuoni. Nafunga safari nije Dodoma nikuone waubani. Nikiwa njiani ukanicheki kipenzi jamani. Oh nimechoka, nimechoka nalala kidogo. Tanicheki ukifika utoke gairo na viazi kidogo. Ah Mary, ah Mary, nakucheki siku pati Mary, Mary, Mary. Oh, 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 Mary, ah, Mary. Nakutafuta sikuoni. Oh, Mary. Ah, Mary. Oh, Mary. Nigongo. Oh, Mary. Mary wa.
Uko wapi, Mary?
Uko wapi, Mary?
Ah, ulilala mazima.
Mpigie hata beg. Tuseme ulilala, ulilala, ukalala tena. Ukashindwa amka, uje unione tena. Mzako nilifika pale na piga upatikane. Na kucheki WhatsApp, hata online sikuoni. Mary, sasa miaka imetimia. Mary, sijachoka kukupigia. Namba yangu ile ile, jina langu lile lile, na kungoja vile vile, moyo wangu ule ule, jina langu lile lile, laki mbili kote natumia. Namba yangu ile ile, jaribu kunipigia. Mary, oh,
Mary,
ah,
uko wapi, Mary?
Nakusaka sikoni,
oh, Mary,
ah,
oh,
inapita miaka,
oh,
Mary, ah,
uko wapi, Mary?
WhatsApp wala sikuoni, Facebook wala sikuoni. Natembea Dodoma na uliza sikuoni, Mary. Haingi online. Nambie redio gani? Nambie kipindi gani? Niulize wani